kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa barsiisonni yuunivarsiitii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoruuf naannoo Amaaraa keessatti rakkatanii turan gara bakkoota irraa dhufanitti deebifamuu isaanii, naannoo Oromiyaa aanaa Abbichuu fi Nya'aatti hidhattoonni paannoo namoota nagaa imalarra turan 8 ukkaamsanii fudhachuu, gareen atleetiksii Itoophiyaa hirmaannaa shaampiyoonaa atleetiksii addunyaatti hirmaachuuf kamisa kaleessaa galgala galma mootummaa Hangarii Buudaa feesti galuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophiin 2 dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara tajubeettanis hin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu aan Tuujubee Horaati. Naannoo Amaaraa godina dhihaa Gojjam keessatti roobii darbee eegalee gareeleen wal fincilan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni lakkoofsi isaanii hin ibsamin du'uu jiraattonni VOA'f ibsaniiru. Naannoo sana godina kaaba Shawaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaaniin beekamne kibxata darbe haleellaa aangawoota naannoo irratti geggeessamu itti fufee jiruun ajajaan poolisii aanaa Tsookiyaa Gamzaa ajjeefamaniiru. Gama biraan rakkoon nageenya naannoo Amaaraatti fufee jiru sochii gargaarsa namoomaa danquusaa OCHAan beeksisee jira. Gabaasa haala jiru ilaalchisuun kamisa kaleessaa baaseen dhaabbatichi tokkummaa mootummoota akka jedhetti weerara dhibee kooleraa kan balaa hatattamaa uummata naannoo Amaaraa keessatti uumameef deebii kennuu dabalatee hojii gargaarsa namoomaarraan dhiibbaa geessisuusaa ibsee jira. Torbanneen darban keessa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti uumameen yeroo waggaa tokko hin guutin keessatti walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa waggoota 2 ture irraa dandamachuu kan hin dandeenye rakkoo lammiiwwan nagaa hammeessuu malaa jechuudhaan gabaasichi tuqeera. Akka gabaasichaatti erga hagayya 2 qabee aanaalee 20 naannoo sana keessatti namoota dhibee koleeraan qabaman 2,304 galmeessuusaaf kanneen 37 ta'an du'uu isaanii gabaasee jira. Aanaa qaaraa wiirtuu weeraraa dhibee kanaaf naannoo matammaatti dhihoo kataate naannicha keessaa namoota vaayirasichaan qabaman 100 keessaa harki 95 kan keessatti argamaniidha jedha gabaasi Asteer Misgaanaa ergite.
Naannoleen haaraa 2 kan bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti uumaman har'a beekamtii argatanii jiran magaalaalee naannolee kanaa filachuu irratti falmiin jirus akkumatti fufetti jira.
Mootummoonni naannoo kibba Itoophiyaaf kan kibba giddu galeessaa mootummoota naannoo biyyattii 12ffaaf 13ffaa ta'uudhaan har'a sirnaan beeksifamanii jiran. Manneen maree naannolee 2 magaalaa Arbaa Minciif Walqixxee keessatti walga'ii isaanii jalqabaa geggeessaa jiru. Sirni kun kan jalqabame naannolee kana bakka tokko tokkotti falmiin magaalota guddoo filachuu innaa itti fufee jirutti. Naannoleen 2 kanaan dura labsii magaalota hedduu qabanii raggaasisaniiru. Kunis magaalaalee gurguddoon adda addaa akka uumamaniif daandii saaqee jira. Kunis inni tokko isa kaan caalaa dursi kan hin kennamneef ta'uu mirkaneessa. Naannoo kibba Itoophiyaa keessa kanneen jiran magaalaaleen 6 magaalaalee dantaa qixa qaban ta'anii moggaafamaniiru. Garuu Walaayittaa Sooddoon teessoo waajjira haadhoo kan qaama hojii raawwachiiftuu ta'uun labsama jedhamee eegama. Naannoon kibba giddu galeessaa magaalaalee gurguddoo sadarkaa qixa qaban 7 filatee jira. Magaalaan godina Hadiyyaa Hoosaanaan teessoo qaama hojii raawwachiiftuu naannoo kibba giddu galeessaa taatii jedhamee eegama. Manni maree kibbaaf kibba giddu galeessaa walga'ii isaanii Arbaa Minciif Walqixxeetti sababaa isaan geggeessaniif magaalaaleen kun bakka qaamni seera tumtootaa itti walga'an ta'uun akka tajaajilaniif waan filatameef jecha.
Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kanaa qoruuf barsiisonni yuunivarsiitii garaagaraarra gara yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti argamanitti ramadamanii turan hundi gara bakkoota irraa dhufaniitti deebifamuu isaanii ministeerri barnootaa Itoophiyaa ifoomse dimicharat sagale america fiada kankennan ministra barnota ethiopia director imma qormata fi madali doctor ishetu kabede barsisoni university wonanno amara kesen nanno amara kesat argamanit ramadamaniste kanne nanno amara ra university won bro kesat qormata qoraturan sababarako nagenya nanni chekesat umame turen garamati isaniti fi lafa hoji isaniti hindebi inturan het hundu debi famu isani mirkane saniru barsisoni kunnen tiyaro ta charter fi konkolatotan bakkewon rakkon nagenya umame ture kesas bafamaniru jadaniru doctor ishetun gara odubrati yo mudabarrummo nannon tigray manamare bakabota ummata fi manamare federationi kesatti mirgota fi dantan ishein qabdu akka yegamu gafatamejira nannich erga walwaranch kaba ethiopia jal qabemira kase bakabota mannen marelaman kesa qabdu yero nisani umate jechun gara nannotti waamu nisa niyadatama tujubenda balata qabdi
Walwaran sakaba Ethiopian walqabate Tigrayin manamare bakkabota ummataf manamare federationi kessa bakkabu unsishayin qabdu hanga bakkatte debi utti labsiwon mannen mare kanan bauf murti wonderban mirkashe siyasaf dantanshe akka egamuf buljin sero kannanicha motum mota federalaf nanno walin akka hojjet ogeso nigafataniru walwaran sakaba Ethiopia jalqaba Musa Batile sadidura motumman nanno Tigray bakkabu otasa kan manamare bakkabu ota federationi kannen turan yero bakkabu unsasani tumrani rujechudan ofittwame ergasi qabe nanno Tigray mannen mare kanakesa bakkabu unsa akken qabatin begamara dimma kanarrat yada kankennan ogesonni sera mannen mare kanakesa bakkabu unsi Tigray abamun iban negesisu ipsani jiran woggotan sadan darbankesa manna Tigray kanen qabanne labsiwon adda adda seerawon ba usani kan to qanwesonni kun nanno Tigray ratti rawotins akkami qabaacho akka danda andile ibsaniru kun ta usadra barakuma lamaf ko asadi akkalakof sa Ethiopia te qabe nanno Tigray woggota sadif mannen mare kana kesa bakkabum san qabdu parti salsay wayanet itigafa tama kuta seeraf namuso motumma katal obbota sadan bare akka caasa federala Ethiopia nanno len mana mare bakkabu oto ummata manamare federation if qamole hujirawo chiftu motumma federala kesatti bakkabu umman kan argaman yoto bakkabu umman kunille fayda an niqabu ibsani jiran jechuudan gabra mikael gabra madin gaba seera
sudan kesatti hokkarisa ala dubartota fi shamarran ratti gaggefam hammata ademu garelen mirga nama fi hayyon nitokuma motummota akekachi saniru hokkara kanafis garen rsf himataman
Garen mirganama bekamaf hayyoni tokuma motummota garenum noti safisa Sudan RSF jedamun bekaman wadittibu insabiyyatti batileshan lakobsi sekesatti hokara sara kesuma dubartota nanno darfur ratfu lefatra watajiru jachuran imatan jeda gabasi associated press wadittibu insisun kanjer qaban walakke sabati ebla enna humni waranaf RSF giddut wal ibdenjiru hammata ufetti Garen mirganama Human Rights Watch garen humna safisa RSF jedam iyada fokesa dubartotaf durbota arabota hintan irratti kafulle fatefakata jira akkasumas qabsaota itta mirganama ra wotamajiru gabasan irrattille fulle fataniru je ejira abi New York ke samat efatekun ebla digdame afri fotabaji digdame ja gidduero jirutti dubartoni torbatani saddet humnan gudeddin irrattra wotamu galme sejira kunis RSF michonisa hawasa afrika ratte fulle fachu tuquran walitte buin sida furkesa gosaratte ka fulle fate ta utti jira jechuran angoni tokuma motumota bati wotabaji kesa akekachi saniru kanne midan irraga yeddun kanne charge kesa tibakatan lamiwan afrika hawasa maslit yokan aktivistoda kanne kesa tokko ergagare RSF ho karisala ratrawotame bodo ulfaw dubatti human rights watch of amnesty international ho karisala heddun gare kanan rawotamusa malletton agarsisan heddun jiraachu ibsani jiru amnesty international kanadura humdon lisafisa sudan kanne RSF jedaman dubartot digdame afu ukamse butudan humnan kangudede ta usa itse darara ragaes qunnamti salaf gabrun fatamu ittinjer ejira wochi kunille yakafarana moma ta uwamruf tokuma motu mota qoranna kagegges human rights watch gafate ejira
Dubartin tokko kan enna presidentin United States durani Donald Trump White House keessa turan talaya summi qabu itti ergite turte hidha waggoota 22 adabamuun himame. Dubartin kun lammii Canada hidda dhalata Faransaay ta'uunis gabaasame jira.
Dubartin lammii Canada xalayaa doorsisaa kan summiin keessa jiru pirezidantii United States duraanii Donald Trumpiif White House ergan kamisa kaleessaa hidhaan waggoota 22 itti muramee jira. Kan umriin waggaa 56 Pascal Ferrer xalayaa Trumpiif angoota poolisii Teeksaasiif ergame keessatti ugura meeshaa waraanaa keemikaalaa cabsuu isaanii amananii jiran. Abukaatoon isaanii kan ofirraa ittisaa Egwin Ohim kamisa kaleessaa akka jedhanitti Ferrer kooluugaltuu lammii Faransaay kabarnoota injinariingiin maastarsii qabaniif ijoollee 2 qofaa isaanii guddisan jedhan. Abbaan seeraa konyaa kan United States Abney Friedrich waliigaltee oliyyannoo irratti katarreeffame adaba murtii baatilee 262 kan dabarsan yoo ta'u murtiin sun Ferrer erga gadhiisamanii booda biyyattii keessaa akka ba'an ajaja oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu Finya'aa keessatti hidhattoonni faannoo namoota nagaa imalarra turan konkolaachisaa dabalatee namoota 8 daandii irratti ukkaamsanii fudhataniiru jechuun bulchiinsi aanichaa ibseera. Tsahaayi Daamtoo maatii namoota ukkaamfamanii akkasumas aangawoota dubbisuun gabaasa Finfinnee irraa ergite kunooti.
Jiraattuu magaalaa mandiidha ta'uu isaanii kan ibsan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan abbaan warraa isaanii hojiidha osoo gabaa jimaataatii gara magaalaa mandiidaatti deebi'aa jiranii daandii irratti gurguramuu isaanii himaniiru.
Abbaa manaa keenya sassiikkisitti magaalaa mandiidha jiran magaalaa mandiidatti lamaan keenyaa maatii ijoollee 3 qabnu. Amma iddoo inni jiru odeeffannoon isarraa inni yaaduma kanuma namarra innawaarii kan jedhamutti geessanii jedha. Inni dura isaan lafa qabna beekta lafa qotamu jira baadiyyaa gandamutti keessatti midhaan alaatu deeme inni midhaan alaatu raawwatee oofu kan makiinaa argatee shuman oofu mala inni waan beeku iyyuu qabu wanti bilbilaa turre mo'atee jiru keessa dhiyaansi gara daqiiqaa 10 hin turre bakka kan bilbilisaa jira. Magaalaa mandiidha jiran magaalaa mandiidatti lamaan keenyaa maatii ijoollee 3 qabnu.
Konkolaataan geejjiba uummataaf tajaajila kennu kun kan obboleessa isaanii ta'uu kan himan jiraatan magaalaa mandiidaa tokko. Imaltoonni konkolaataa waliin ugguramaniiru jedhan.
Konkolaatonis kan obboleessi kiyyaati guyyaa kaleessaa gabaa jimaataa kan jedhamtu irraa gara mandiidatti osoo imalaa jiranuu gara mandiidaa osoo hin ga'inii maggantaan jedhamuun jira iddoon isaati. Achitti qaamni gurmaa'ee faannoo ofiin jedhu kun toora sanarratti eegee kallattiidhaan namoota konkolaataa keessa jiranis konkolaataa osoo butanii kan deemaniidha. Amma yeroo iyyaafannus kallattiidhaan namoonni butaman kun toora Inawaarii jedhamutti kallattiidhaan mana hidhaa keessatti toora sanatti akkaataatti dararamaa jiran odeeffanne.
Namni kun itti dabaluudhaan akka jedhanitti gareen hidhattootaa kun yeroo dhiyoodhaan asitti gocha sabarratti xiyyeeffate raawwachaa jiru. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo wal ta'uun nageenya uummata daangarra jiran kan hin tiksine yoo ta'e haalli uummanni keessa jiru yaaddessaadha jiran. Ammallee aanaan siyaadabriif waayyuu caasaan bulchiinsa mootummaa diigame waan jiruuf namoota uguraman lubbuudhaan argachuun yaaddessaadha jiran. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanaa Abbichuuf Ni'aa obbo Abdataa Haayiliyyee sagalee Ameerikaaf akka himanitti guyyaa kaleessaa hidhattoonni faannoo namoota nagaa imalarra jiran daandii irratti ugguraniiru jedhan.
Guyyaa kan isaa jechuudha guyyaa kale konkolaataan aanuma keenya keessa kan ta'e magaalaa xiqqoo wayii jira magaalaa gabaa jimaataa kan jedhamtu irraa gara magaalaa mandiidaa konkolaataan kun garasii dhufaa hoggaa jiru karaa irratti kan eegee namoota keessa jiru wajjin kan butte namoota keessa jiran immoo namoota magaalaa keessas baadiyyaa keessas warra jiraatan konkolaachisaa dabalatee nama 8 argachuu hin qaamni mootummaa ammatti toora isaaniitti xiqqaa kan aanaa siyaadabriif waayyuu keessa jiru guutummaatti akka humna jaraati gadi ta'e jechuudha.
Obbo Abdataan itti dabaluudhaan haalli hidhattoonni kunneen irra deddeebiin gochoota hammeenyaa raawwachaa jiran kun yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan mootummaan federaalaa hatattamaa yoo hin to'anne haalli jiru ulfaataadha jedhan. Kan maatiin namoota ugguramanii fi bulchiinsi aanaa Abbichuuf Ni'aa himate gareen hidhattoota faannoo namoota 8 ugguranii fudhachuu isaanii himanii jiru.
Faannoo አባሎች ንፍቁስቁጭ ብለው ነበር። ከመንግስት ጋር የተመላለሱ ማዳበሪያ ለገበሬው ያከፋፈሉ ነው። ከዛ የሚመጣው ማዳበሪያ ግን 20 ሺህ ብርና 30 ሺህ ብር እየተሸጠ ነው።
ሚሴንሶን ፋኖ ምሽጊ ከዘቱራን ነሞን ኩነንሞ መንዲዳራ ደብያን ታውቁና አምብልቶታ ፍራፍሳ ቱራኒ ታውነች ይሩፉ ቀርሽኩ መድደማን ጉርጉራማ ሚሴንሶን ከኛሞ ዳንዲ ረደሙን ኦርዶፊታ ይሳቱራን የሮ ኦርዶፊታ ይሰንከና እርገመ ፍረታን ከነፈኔፊ ወረጣው ጉርጉራኔዳ ነሞን ኩነን ኮንጎላቺሳ ወሊ ነሞት ሰደቲዳ ቀርሽር ከራቀቡ ኩመድበሰዲ አገኩማድባ አፍሪ ከንቀቡ ጀራ ይሰጣውት ጉርጉራኒ ገላቱራን ገሩ ኦማሚዳ ተኮስቴ ማለቀሳኒ አርካቀበመን ወሊንቶ ተመንጅሩ አመስታና ነሞን ኩነን ሞቱማሚቲ ከናፉ ረኮይ ራንቀምኑ የሮዳን ዲንሳቀም ንገዲስና ገሩ አመት ዳንዲንጩፋዳ ኦሶ ገዲስኒስ እስታንገሉ
ገሪን ደቶታኩን አከብሰኒት ነሞን ኩነን ኦሶ ሆጂባሳስቱማ ሆጀቻጅረኒ ኡጉራማንጀቹን የሮሙራሰኬ ሰትስ አከገለክሰን ኢብሰኒሩም ዲኛካነጀቹኒ ሳገየቶኩ በረኩመላማፊ ኩደሸን ጉዲንሽዋካባ አናብቹፍኛ መጋላመንዲዳት ሐሌላ ሄደቶ ፋኖራወተኒን ልቡነ ሞታ ደርቡ ጅራቱ ተመጋላፊ ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ አንቻራ ሆዴፈኔ ገባሱን ኬኛ ንያደ ተማም ገባስ ገለ አሜሪካቲፍ ሳህዳምጦ ፍንፍኔራ
ገረን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ህርማና ሻምፒዮና አትሌቲክስ አዱኛት ህርማቹ ከሚሰከለሳ መጋላ ገልመ ሞቱማ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ገለኒጅሩ ስርኒ በኒንሳ ሳጉያቦሪ ካንታሲፋሙ ገረን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ዶርጎሚ ሳጃል ቀባል ፈገኛ ሜትሪ ኩመኩደኒ ዱበርቶታል ዶርጎሚሌ ጉላሊ ሜትር ኩመተኮፍ ይበሸኒ ዲሮታል አከሱመስ ፊግቻ ጉፈቺሳ ሜትር ኩመሰዲ ከዲሮታት አከህርማታን ኤገማ ገባሳን ኬኛ ኤቢሳ ነጋሳ ሃንጋሪ ቡዳፔስትራ አትሌቶታፊ ዱርሳ ገሬ ኢትዮጵያ ዱብሴ ዋንግንዴ ፈቴቀባ ኩኖት
አሽማርክ ፎኔ ለጌፈቶታ ፍራውት ፈተሰገለ አሜሪካ ፎኔ ኮብሊክ የስፖርቲያ ዳቲ የኩምቤ ከሞ ሻምፒዮናን አትሌቲክስ አዱኛ ዲያ ሃንጋሪ ቡዳፔስቲ አገየ ፈተሰገለ ሃንጋሪ ዲንፎርባት ደገፋማ አለከራነስቲ ሰገንታን በኒሳ ቦሩ ዲያ መጋላ ቡዳፔስቲ ሰከንዲጌ ፈሙዳ ሃሎ መጋላነስቲ ገሬን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ቡዳፔስቲ ቀቀበራ እስማ ድርጎ ሚዋን ቦሩ ድርጎ መንከሳ ሜትር ኩመኩዳን ዱበቶታን ትይቸት ሙራከን ጌፈሙ ፊ መዳላያን ጀልቀባ ኢትዮጵያን አርገት የለምት ኤገሙ ከሰቶ ኩዳ ከስመስቲ ድርጉሚ ወን ጨለሊ ኩመሰዲ ዱፈቺሳ ኢራን ሜትር ኩመቶኩ ኢበሸን ጨለሊ ያከስማ ኢራ ዱበራኒ ንገጌፈማ አፍሬቶታ ፊ ለኒሶታ ዱብስኔራ ወልማና ቶሎ
ቡዳፔስት ይገለለ ገና ፌዴሬሽን ኢትዮጵያ አስተዳደር እንተኒ ኡጋኔ ራ ዳቢስ ፍሬ ታታው ማለ ሮዱራቲስ ኡጋና ጠይስታን ስኮ አባይ አደረበ ከራ ገመኩት እየቻለ አዩልንቴኝ ባቄ ቃበል ነገኛኒ ባልበቹ ባዬ ምሽሊ ጋር ረጅረኒ ከመ ወለኒ አገሩ ጣቅ እቲ ጋሪ ምንነ ያለ እቲ ጋሪ ጎነ እቡ ከነ ፈካት
እሺ ገለቶሚ ቆፒን ኑ ኦፓራ ቱሬ አቶዴ ከው ወንድርጎሚ ቢኬና ረተርማቱ ወንድርጎሚ ጉርጉዳ አጭማ ከሳ እኒ አማ ማርሳ ኩራሳል ጋፋዳ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ገጌ ፈሙዳ ተፈረጅሩቱኒ እንደ ከማ ኢሳካናፍ አፍማ አለንሳ ተቆጥቲ ካሮራ ባፈኔ ካሮራ ካናን ጆት ደርበውኪን ሰገሊ ፍቀኒኦል ረት ኮፓ ቱሬ ሃሉ መሰኒ ሞቆሊ ከቡ ወንድርጎሚ ሞዩ ከኢሳካራ ሲኒማ ወንድርጎሚ ከነሳን ጋልሹ ደንደውሩ ረት ኮፖፍኔ ወንድርጎሚ ያዳዳ ካሉ ፋይሳኒ ዝር ቢያዳዳ ረት ይርማተኒ አትሌቶን ሚኒማ ወንድርጎሚ ከነሳን ጋልሹ ደንደው ፍዳተኒ ትሮኒ ሲካራ ለኮ ይከም ባራና ባራ ካናቲ ሰርቲ አትሌቶን ከነ ከሰቱ አትሌቶን ሞቁረን ይርማተን ሰዓት ይሰፍሳ ጋልሜሰኒ ወንድርጎሚ ከራ ኮፓኒ kalau hopping kan seperti itu ya sana untuk gumi kena infrastruktur maka biasanya modulani seperti apa bandar alabang kena ulkai murmur kamu alagaran ratu kopong negara itu nanda
malay no kesemua untuk gumi baru kanitang
untuk gumi kena ratu halu macam dura sena karena isa sena murusi sena Ibrahim Jalan galmi sudah ratu kopong negara Arab sekarang nukar cara karena alagaran sena atletun terang dura darban galmi sen sena sanggalmi sudah kopong negara itu
kopi akan dari tipu kopangga di cuman danda di nisso sahun terin seganta di nisso kani di nisso sahujin ulitin di sena akan seganta sanat kenani seganta sani dari kanan di njur berbicara berkum berkum di nisso donde berada kita nurdoa wan serau wan tani seperti sena kopingga iroga bawa daun terin juga cukup kita akan kopani bagi ada cukup pani atau ada cukup pani tuhani semoga untuk pemimpin ya semoga terbaca.
Ne dorgumin campuran sisa dunia parana mal tu ada tak sih ni ada.
Daru ada mesti dorgumin garlat sih kalau ni jira iru rumah itu ramal dorgumin ni ma wanya ada sih injiru. Malika ujira sini kopi udang kubovne sulle agar cuan kubovne. Madahlah tuan arga tenggara cahala arga ni neyan. Sano arga ni kopi ada kopi fani cun dan dini cah. Karena aku semerdeti jualan ini halah gadir tadi uang kopi ani halah dah ini gasik nanti ani leh tama.
Makan siapa juga yo kau ini jadi apa? Macam mana tu orang macam 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 burung gajet sama kerat.
Aye, dorongan mina kumpai kamu campuran tiksi adunya, budapest dan di semua kuni, dolar nak kena muda. Kuma kurang ni mod dorongan mina Vanessa, dan kawan madalain tu tarik tu jadi mereka mukis satu kuda. Nih dorongan mina nak syakkan dia nasi minta satu dan kopi nasi dua satu dan mal takkan. Takkan
itu rasa rezeki garis. Kalau sendiri tapi budapest baru nuah, kira ni. Itu ni betul, awas ni tu, itu galis. Baru tu kan ni, kalau ni sebelum sesuatu soal ni kan nampak tu, itu apa? Semasa satu halagar yang kan sepat tu, surat tu jadi apa? Nanti semua ni semua yang naik.
Amma muda barain kan kopi labatati. Dubartoni kubami la sadarka profesionalit tabatan kafaltin isan argatan kawarra iratin gaditawun akasan sporticha oso majalatani isani bahan isan dirkisisa. Yero wancana dunya dubartota bara kumalamaf digdami sadi tapata majiru kanatti garu waldalen walkitumma kaffalti fojjetan humna horachajirad gamtan falmachun isani lebu'a ammatokko akkargatan isan golajirajala gabasni Reuters tegist gammetu deesa kunoti
kana keessatti taphattoonni dubartootaa qixxuma dhiiraa dadhaban qixxuma hojjetanis garuu kaffaltii fi badhaasni isaan argatan an warra dhiiratii gadi gama kanaan wal qixxummaan hin jiru jechuudha waancaa addunyaa baranaa hoolaallee dubartoonni garaagarummaa kaffaltii parsantii 75tu isaan mudate kunis taphattoonni yuuniyenii jechuunis waldaa ijaarratanii akka falmatan isaan godheera. Biyyuu waancaa addunyaa baranaa keessummeessaa jirtu Awustiraaliyaan akkuma dorgommiin jalqabeen waldaa federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa FIFA qeequudhaan dhimma kana kaasuudhaan anduraa taate. Dhaabbanni kubbaa miilaa addunyaa hoogganu FIFAan tapha miidhagaa ta'e kubbaa miilaa kana keessatti dhabamuu walqixxummaa kana callisee ilaaluun isaa FIFAan ammallee dubartootaaf badhaasaaf maallaqa dhiirotaaf kennamu dhibba keessa harka 25 qofa kennuusaa Kekudani Australian and Sagre Agichist. Walma Galas Mindan Dubertun Misport Kesa Jiran Argatan and Warad Iratin Walbirak Avameu Gala Lamu Farant in Nord. Kanamales Hala Mata Kesa Tilingian. Kanafis Hojila Matao Jetudan Jala Sport Chaf Avaniv Jetudan and Kesa Turamale Galer Gatanitimiti. Yerodur Gummi, the Red Dunyara Tirmatani, Hojila Matak Avansan Isani, Yerova Yebuk Anaka Faltimale, AMC Fasaniko. It was a sudden Bukana Fifan, Yerodrati, was taught a want at Dunyara Tirmatani, Dolari America Kumasuduma Kakafalubexi. Kunis Abani Ogisota Kubami Lakesa Jiranin Hyundai International Federation of Professional Footballers Jeram Akasumas Tabatun Ibashanta Maul Malato Walit Gurani FIFA Tit Alea Kafalti Iran Walkit Eta If Tajajila Wankanis Before Fakatun Akadubar Totaf Ihatuf Gafatu Erga Erge Boda Marige Gifamin Waligal Terra Gahamimale FIFA Ofiade Wamurti Semiti But as Nibaranakun and Sandura Wanch at Dunya Barakumalamafi could a sagalirati, Tabatota dubertotatif, Kenna Miraj Aladafi, Wayata Ule, Wanch Akubamila Dunya Irota, Barakumalamafi, Dig Demilama, Ugader Bijitura Eratikenamen, Walitolale, Walitunuf. Isanif, Tabatota Iratif Jetura, Waligalati Dolari, America, Miliona, Ibafurifi, Miliona Afritamator. Kanafiga Gamtan Tabatota, Aka Dunyatu, Kanafu Jechanju. Jijiramu mullate galate fatani garummo wancha dunya dubartota itti anu ambara kumala mafti demitor bagegge famuratti fifan wada kafalti da fibada sa walqitte suratti nano jedda jedde hojirra olchu akkaqabu cimsani ibbagodati jiran kun taba ogotaf qoda fudattonni tiyefanna do watan kubbami la dubartota guddisu qofafi miti imma wan sirri da fi haqata hojjechuti yanjedan Madda Odu Reuters wajin angaf Davy Godan, Hogana International Federation of Professional Footballers Kesa, Jonas Bear Hoffman. Waluma gala homadale ugota darban kesa, tabatton ni kubami na dubartota wal dad abani, gamtaanan kapsaaturan, jijiram bayer ganiru. Fakenyaf, garin kubami la United States ugota sadif, Abata Garibi Yulisa United States Wajin, Walmurma Ergature Bode, Barakumalamaftik Demilama, Baradar Vijetura, Abatichibartota Irota of Kit Eta Faludaf, Wada Galer, Kunis Garin United States, Tabahiriuma, Ambia Kesa, Akasumas, Tabawanch Adunyarati, Yero Hermatu Jetura. Barmasan, Bizi Latin America, Costa Ricanis, Erga Tabatoni Ganta Omani, Lulatani Bode, Kafaltin, Cage Batri, Mindan, Akasumas bad ask me tabatota kubamila iratif dubertota kinnam kit ea katao murtahir. Waligal ten wal fakatu New Zealandi am Englandit ragahame. Kanadati garen olympiki dubertota ambiyetti makaba jetni muramera ajedun bakilenjiti fi lakofsio jetota irra muramnan biya bakabune durgo miratin irmanu jetnani mormisan ifsan. Taba wancha dunya baranadu ragaru. Hoggansa kubbaa miilaa Kaanaadaa wajjiniin waliigaltee irra gahuudhaan gara dorgommichaa seenaniiru. Walqixxummaan dhabame karaa maallaqaa qofas miti. Karaa biraatiin gabaasni dhaabbatuma International Federation of Professional Footballers dhiheenya bahee akka agarsiisutti taphattoonni dubartootaa waancaa addunyaatiif darbuudhaan dura shaakalliinii fi dorgommiiwwan qualifiers jedhaman. Oggaa taphatan. Leenjiin kennamuuf bakki shaakallii akkasumas tajaajilli fayyaa qaamaa akkasumas hanxiin sammuu dhihaatuuf baay'ee gadi aanaadhaa fi dhiirotaatiin an walitti hin dhihaanne ta'u gabaase. Dubartoota kubbaa miilaa taphataniif walqixxummaa mirkaneessuudhaaf tarkaanfiin duraatii fi amma arguu barbaadan sadarkaa fiifatti akkasumas konfedereeshiniitti madaalli sadarkaa taphattootaa qaban qopheessanii ifa akka godhan. Kunis Minda akkasumas kaffaltii dorgommiiwwan irratti godhamu balalii xiyyaaraa tolaa ta'e qarqaasa tajaajila fayyaa mirga dahumsaan booda hojiitti deebi'uutti fi boqonnaa dahumsaa argachuu of keessa qaba. Walumaa gala akka gabaasaaleen agarsiisanitti rakkoon kun hundumtuu amma ammaatti irratti hojjetamuu dhiisuun taphattoonni dubartootaa ciccimoo ta'anii fi abdii fuunduraa ta'an ijoollummaadhaan tapha dhaabanii gara hojii biraa akka seenan godheera. qophiin labaffaan har'aas kanumaa ani tibisti gammeeti. Nagahan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen har'aaf jenne kanuma sinkeessummeessuutiin.